copelaculture.com.
Yeah. My name is Chile Wan. I want sense.
African real body skill.
Choche na chile ule, chakula kusebanya fya paliponse, nshita yonse, nangu baponte, tabamonde fyombona, akasembe pakume yanse ndanyonse, a paliponse, beta kankoma o. Oh, oh.
Walibele lo kuikoma, ifwana binzi tuladie ya kumkuma, gama mwana tule ipuma, mule kutamba fefitu kwa na kusuma. Walibele lo kuikoma, ifwana binzi tuladie ya kumkuma, gama mwana tule ipuma, mule kutamba fefitu kwa na kusuma. Twalibele la, twalibele la, twalibele la. Twalibelele tu twaikala. Baleke nanguba ponte. Ni owa ishiwefyo naba naba sonte. Nanguba wata pali ponse. Taba monense kotuipe la jonse. Bakula jolo mafete awa. Tafia kapopo twaliba kale mupawa. Ukuleka na diashida tuchapa. Ntuichite miko chesu chadi balulanga flower. Oke nangu na left tula mpwesha right. Findu fiaba na right. Jano busu mata mafula ma eki twali lilo kundesha noti kunyanta pali breaki.
Nangu malande, ichoche na chili ule, chakula kusebanya fya pali ponse, nishita yonse. Nangu baponte, taba mwende fyombona, akasembe pakume yanse ndanyonse, apali ponse.
Mutime fio karipanga taudinia. Nangu fiko senjikuwa tapona fia. Tushila fieleza promisu kuwa sincere. Limola nkalifia no mutima wakalipa. Dalanda fia kwa shakabwele na kalipa. Tapako kola na dabwa na kufuluka. Ndakuele loli wate fio na iluka. Bafuwa atuka ilete koni simenti. Nga avomba ila kose lako. Fia vikaleza pa monoman puta sanda. Pakobu shikutuka leka na kumanda.
Ichoche na chili ule, chakula kusebanya fya paliponse, nshita yonse. Nangu baponte, tabamonde fyombona, akasembe pakume yanse ndanyonse. A paliponse, beta kankoma o.
Walibele lo kuikoma, ifwana binzi tuladie ya kumkuma. Gama mwana tule ipuma, mule kutamba fefitu kwa na kusuma. Walibele lo kuikoma, ifwana binzi tuladie ya kumkuma. Gama mwana tule ipuma, mule kutamba fefitu kwa na kusuma. Twalibele la, twalibele la, twalibele la. Twalibelele tu twaikala. Rich dollar kwa chini la bombwe. African real body skill. Depora.
I need someone to miss the IMK Africa man.
Culture.com.